Inu azi mai ti se se banji go uri di si bewa marinda
Ndeguno kwantanga kumeneko chitoko imai dachira ndira alife ndito yosamalira madzi abanjiko kuti zimwa madzi aukhondo komasazi bambo ndazimai anyamaranda atsikana anachira ndira chitoko chimenechi modi pali pano aizoona ndithu bamudzibonyaditsa aliyesa amwa madzi osamalika matenda amimba ndi anatetalikira kuno kwathu
madenda amimba Banjigo, what's he going to do?